ololaha nadaafadeedii waliba laga sameeyey xaafado ku mid ee magaalada Xudura kuleed markii dad ka meelaasay iyo qashin fara badan iyo hadhikeen, taasina iyo sababtii intii meelaas iyo nagata too qashin ube walina halis caafimaad iyo keeta bulshada ku noola deegaankaasiya. Gudoomiyaha degmada Xudura Cumar Cabdulaahi Maxamuud Atu oo kormeerka seedii meelo bulshada yanqastaytii intii ololaha nadaafadeed iyo ka sameeyeen si uusan ka dhiirigeliyay bulshada inay ku taxadaraan walyaabo dhibaatada ka ah nololiyo. Cumar Cabdulaahi Maxamuud gudoomiyaha degmada Xudura oo la hadlay warbaahinta markii uu saadhamay sidii kormeerka iyo faahfaahin muhiimada iyo leeta in qashinka la isku dheereeyo, walina uu soo gudoomiyaha bulshada ka amaanay in iyo iska hil qaamana nadaafadda usoona ka baaqintii magaalada dhatti ah wal qashinka lan dhigna si lan ku horseeda dhibaatada caafimaad daro ee ku dhalada korta.
Gudiidi xaafado maamulkii oo meel raaysay degmadii qaar kumada iyo sadoon golan geentay roogno may baa antii uu soo beena meel raaysay sidii horta baxay xudur magaalada dhaatiyana lagu soo biyay magaalada banaanjana lagu soo biyay geeka markan uu iyo teamka sanitation geed la yarna maantan koynaa gudki qashinka la sheenay iyo ma aragnay intii qashinki gudki la sheenay qashinki gudki la gubahayna oo dadka qaarna banaanka shubahay markan qashinki oo banaanka laga deediyay ee hoola iyo dhabti iyo walan dhamaay intuu aruurina oo waan guuna dadkana la kashabaya meel eraysi aanay soo koyni qashinki magaalada Leila ku aruuriyay waana ilaa dhowr meelada magaalada Xudur kumada ee oo magaalada lan ku baxaw dhanaga kuleejka saase dhanaga helicopter aftiya saasu waana iyo dhan meel eraysi ku shaqay doognay may buuha goolal ku qabto doon hadii la yar dadka markan ma sheeganahay qashinka oo banaanka laga deediyo hadduu walaan bacay oo aysan aragaysan oo ka deesan duurka gashal deesana oo tashal qabsadan meel eraysi eedan dambadii hoola aame hoola hoob aaman meel eraysi dhawaanku kooye meel eraysi dhartar dhawaanku kooye bulshada deegaanka dhawaanku kooye marka may fadaan intuu dadka ka boorina qof allaala qofki inta qashin sheena qofki private sheen badaw qofki oo meel eraysi ee kambani ah qofki tiim sanitation ka maamulka amuntii oo iyo qashin sheena dadkaas dhan ma ku odsaan meel eraysi waana in sheeganaha anti qashinka gudki la deedi waan hoob la deedin hor lagu goos ya fadaan hadii la heer geek walaay oo maanaha gudka dhaniyaaj ee walaay banaanku jiray ya nadiifayn hadii la heer magaaladana saas ama meelo kale haatan in lamu oo meel eraysi oo qashin oo aan amal ayaalan bulu meel anta ku darnaa neeshay na iyana meel eraysi aad doon hadii la heer markan may fadaan ahan bulshada heer u duro sheegane meel eraysi dadta hortiye qashinka nadiifsooy haagoy idinta gudaha nadiifsooy magaalada nadiifsooy walaal qashinada aruuridona hoobad xaqaad intiyada gudiska day qashinka banaanka gudeeday marka muhiimadu u fadaana taasu geekana eediyada uma haysatay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Maamulka degmada Xudur oo kaalada bulshada qayb shalka deesan iyo gudiyada xaafadaha iyo waliba toddobaadkii bimaar olol nadaafadeed iyo ka sameeyana xaafado magaalada Xudur gaar ahaan meelo inta badan qashinka sida eedkii la hanniko si lan ku horseeda dhibaatada caafimaad daro ee ku dhalada korta haddii qashinka meelo sii yaala.